Ekitongole ekirungamya emirimu gya insua mu ggwanga ki Insurance Regulatory Authority ekyanjudde ebiragiro ebigenda okugobererwa mu kuddukanya insua etambulira ku musingi gw'obusiraamu ogw'amateeka ga Sharia eya Takaful Insurance. Takaful ezingiramu okugabana amagoba n'okufiirizibwa kampuni ya insua kweyitamu wakati waayo ne bakasitoma. Akulira Insurance Regulatory Authority Ibrahim Kaddu Nabbi Lubega ategeeza nti ebiragiro ebifulumiziddwa byakukakasa nti mpawo omuntu alekebwa bbali mu nsonga zino eza insua naddala eri abo abaagala okuddukanya enteeka eno eya insua wansi w'amateeka aga Sharia. Kaddu Nabbi bino abyogedde mu musomo ogw'okwojiwaza abantu ku biragiro bino ebinaalungamya insua eya Takaful nga babadde mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekya Kampala.